ugogo uyathanda ukukhuluma ngokuthuthwa kwendle. Uze wathonya nomzukulu wakhe uKhanye ukuba abe inxusa lokuthuthwa kwendle. Uyabona uKhanye usemncane kakhulu kodwa uyakuthanda ukufunda. Manje uyazi ukuthi ngemva kokuba abahlinzeki bezinsizakalo bethulule izindlu zangasese bahambisa indle esikhungwini sokukhuculula esigunyaziwe. Ukukhuculula kusiza ekubulaleni amagciwane ukuze kuphephe ukusingatha indle nokuphinde isetshenziswe. Indle ingaphinde isetshenziswe kabusha futhi isetshenziselwe ukuthuthukisa neminye imikhiqizo ewusizo. Ngokwesibonelo, uma indle iguqulwa iba umquba ongondla izitshalo zethu, izihlahla kanye nezinye futhi izitshalo. Ugogo ukhumbuza uKhanye ukuthi akufanele silahle udoti onjengamanapukeni namaplastiki ezindlini zangasese ngoba yenza inqubo yokukhuculula ibe nzima. Amanabukeni, oplastiki kanye nomunye udodi angalahlwa ezindaweni zokulahla udodi ngokugqitshwa okujulile noma ngokushiswa emgodini. Ukuze uthole amacebiso kanye nezinsiza zokushintsha ingxoxo yendlu yangasese ibe yinto sonke esingakwazi ukuyiphatha, bheka iwebsayithi yomnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle ngoba uyazi ukuthuthwa kwendle kuwumsebenzi wawo wonke umuntu.